qaar waxaa jira aan ognahay adeegayaal ah soomaali ah oo adeegayaala oo cadowga u adeega. Waxaa nasiib daraa marka dad sharaf leh oo madaxa oo dalkan madax ka soo noqday oo haddeertana madax ka noqon doona, laga yaabo inay madax ka noqdaan, doonaya inay kuwa ay og yihiin oo ayagu iga og yihiin inay adeegayaal yihiin oo ay cadow u adeegaan inay kuwaas u sii adeegaan. This is why I underwear. Ayaga iga og inay adeegayaal yihiin way og yihiin, cidda u adeegaan way og yihiin, cidda u shaqeeyaan way yaqaanaan, cadowga u shaqeeyaan way yaqaanaan, Soomaali inaysan ahayn way og yihiin, waxay u shaqeynayaan, dano shisheeye inay yihiin way og yihiin. Haddana laakiin inay mucaaradnimadu i gaarsiiso nin aan ogahay inuu adeega shisheeye yahay inaan isaga difaaco, this waxa weeye waa waad ogtihiin sida loo abuusay dalkan, awoodda sida loo abuusay.